from Afrify.com.
Oh yes, yes.
Oh yes, yes.
Oh love.
Oh love.
Oh, I love you. Wako kusipikisa na kuikala na muntu ulio waliko Bantu hewa bako Kabiri ya uka bako Nachuma kuwa mapachano kune mabiri na ulio waliko Bantu hewa bako Kabiri ya uka bako Pakati ya bantu babiri mchupo mwandite kwa shakule kane chochi wape chile kutunga Bantu satana nisi bantu kachura na wamuleka ulio waliko Ala iweleka kwebe ukabusha wa uji wa othiri Mula ifi ya omenga walaba ulia wakufunya mufibi Ulia mwachura na kwewa isibane kama na fiose fibi Bantu he waliko
Bam.
Rest in peace, C4X. Oh, yeah.
Rogers.
Queso, queso,
Mr. Anton Bartus.
Mr. Brighton.
Most dedicated to my family and people around me.
Mr. Chizosa.
Sasa Nafunika, the king.